inshuti zose zikavaho zakubeza kubire icyo wambikije n'ubisi yose yakwanga abantu bose bakakuvaho yewe inzu yanjye tu zakorera
Zose zikavaho